Production.
Love. Yeah, yeah, yeah. Love. Yeah.
Some up on the beat.
Love. Na, 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 na.
Love. Yeah.
The next gen classic.
Love. Love. Love.
Wapo watu wenye pesa. Bakureza na ngote na mengi. Wapo wasanii wenye nyota. Arikili bae waina mondi. Misijui kama utanipenda. Misijui kama utanitenda. Ugali tembele uko tayari kula.
Mana ndo chakula nachopenda mno.
Kama chips kuku mayai. Hizo siko nazo uwezo. I got a true love for you, bro. Nina penda wa dhati wako, bro. I got a true love for you, bro. Nina penda wa dhati wako, bro. Kesho nyota yangu itanga. Imbe na kuwa star. Usije nikimbilia wende mbali.
Hey.
Nitaumia moyo.
Wasikutishe na magari.
Hey. Zawari yangu ni upendo. Ninaokupa toka moyoni.
I got a true love for you, bro. I got a true love for you, bro. I got a friend of that
thing. I got a true love. 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 I got a true love.
Prince baby, najua wajua na kupenda. Hivyo situmie mazefi yangu kontena. Nipende kwa hari nilonayo. Hit Nation Classic.